galo kwenye mirango spending. That's the life I know. Uya galo kwenye mirango spending. That's the life I know. Bono mpachi, bono mpachi. Ebyange wenku bono mpachi, bono mpachi. Hey, ono gai kwenja gala. Vyampa wetu bisobola. Tumu nyoma tumusobola. Ninja gala kwa bikola. Avera wamu Tevada zase, chutamani, adikidamu, wazukola wazimpane tusanika. And I feel no doubt, ya give me sweet vibe. I can't believe this, ya give me sweet vibe. Uyagalo kunyu mirango spendinga, that's the life I know. Uyagalo kunyu mirango spendinga, that's the life I know. Guono mpachi, guono mpachi. Ebyange wenku wono mpachi, wono mpachi. My baby, chayo ya muwera wo. Momani, kovula mwanyu miranyo. My honey, labavali ya basinganyo. Momani, so mchala kwa wako. His money, oh. Kunyu mirango spending, that's the life I know. Uyagalo kunyu mirango spending, that's the life I know. Wono mpachi, wono mpachi. Ebyange wenku wono mpachi, wono mpachi. Avera wamu, nemi kwa naje. Spendi mani sente, vada zase. Chuta mani, adigidamu. Wazukola wazimpa netusanyika. My baby, chayo ya muwera. My honey, la bavali ava singa nyo. Momani, so mchala kwa wako. His money, oh.
Good body,
yeah.
Lot tummy,
ah.
He's my baby.
Wono mpachi. Uyagalo kunyu mirango spendinga. That's the life I know. Uyagalo kunyu mirango.